that girl go sissy. Oh, sissy. The way you look like Rihanna. She go take your pretty Diana. You know me gundisi banana. Nana, oh nana. Icho kama kaslo kumalijwana. Numa mifuko fuko amejazana. Baka kumchit na sema abana. Abana, oh abana. Yani kama man, kindizia nato ipalia. Oh mama, unapeta kidanti. Kila tawi anatandia. Oh mama, kama nafungu anati. Yatika chikia. Oh mama, namlia mkuya. Tiata ena kuwa chikia. Oh mama. Oh, sissy, that girl go sissy. Oh, sissy,
that girl go sissy. Oh, sissy, kutoka naibu, kakosha ye. Kutoka na ngata kucha, katamta msabibu, kaniga ye. Nika shikishe ukuta, katibuwe siku sivu, nika dandie. Juji nipanda shuka, kama doka nikatibu, kajisikie. Sindano kipita kwa nyufa. Chunga penzi nishiwe ngonjenga, nika yoyoma, kisa macho kuona. Wata nibebe kwenye machela vio maoma, kapa lakiona.
Nawashwa wapi nekukune, nekupe mambo, kwanune. Basi zungusha panga bo. Cheza kibinda kona. Katika baby. Zungushie baka chini.
Oh, 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 siliengu na yukumbia. Ukweli naongea mama. Maumivu nimeyapitia. Poko ndiyo nimepoa. Mini wako. Penzi letu malifike mbele. Ushike mwiko, ushike jiko. Tuwe nane, hey, ho. Basi my dear. Ukinuna nitalia. Penzi lako siyo vati nkalipia. Nakupenda, mami tulia usijikwenda, mami tulia, nitakupoa.